ya sena mudzini hai sub man hanariwa makumungamiza mukaza mwana wao happy kifo kaki na huruma Timmy boy watamu music banda
kila kukicha mulungu anajo arijo panga angu mwanzo wa dunia kwanza
angu kijazi cha kwanza
cha damu na hawa
ni uti tayarisha ni mana hozi
ngirani mwenga
mwene uhapi
mbona utahuricha na mapema
unarira anzio Beka Leni, Timothy, na Martini,
wanalia
Dada zako dama, Selina, na Masi
Walia kwa huzuni
Watoto Haida,
Dixon na Bryson
Wahuzunika
wakuaga mama
Wazazi wako Jumwa na Kazungu wanalia
umewapa pigo kubwa enda salama utaurichira majonzi enda salama bye bye msenae unakutamani
kana famanya ungeulaga hosi Ndokenda
Utaurichira majonzi Ena salama Bye bye msenae Unda kutamani
Aya ni maendonga kwa kwe Mulungu wahala mwenye
Utaurichira majonzi Ena salama Bye bye msenae Unda kutamani
Aya Bye kuenda ko
Zaurichira majonzi Enda salama Bye bye msenae Munda kutamani
Nahu kalepore husini Bila kumsaha usaidi Mulume wa happy Anarira Nuguze saidi Safari kahindi Na Johnny Enda salama happy
Kila kukicha Mulungu wanajo
Arijo panga Angu manzo wa dunia
Kifo ni adabu ya kwanza
Angu kijazi cha kwanza
Chadamu na hawa
Ni uti tayarisha ni manahosi
Ngirani mwenga
na mapema unarira
anzio
nduguzo beka leni Timothy na Martini
wanalia
dada zako dama Selina na Masi
walia kwa huzuni
watoto
Dixon na Bryson
Wahuzunika
Wakuaga mama
Wazazi wako Jumwa na Kazungu Wanalia
Umewapa pigo kubwa Enda salama Utaurichira majonzi Enda salama Bye bye
Kana famanya ungeulaga hosi ndo ukenda
Utaurichira majonzi Enda salama Bye bye msena majonzi. Enda salama, bye bye msenae, unda kutamani.
Haya, haya, bye bye kuendako.
Zaurichira majonzi, enda salama, bye bye msenae, unda kutamani.
Bila kwa sahau, Kachekonde, Jumo Marogo, Mawifi, Zawadi, Tabu, Ajabu, Kazo, Mapenzi, Mamake Jimmy, Mamake Betty, Ndugu zake Happy, Becca, Lemmy, Timothy, Martin, Michael, Dama, Selina na Masi, Producer Tiger, Vyombo Records, Timmy Boy, Watamu Music Band, Nahukalepore Husini.
Enda salama, enda salama,
Uzaurichira majonzi. Enda salama, bye bye msenae, unda kutamani.
Kala famanya, unga ulaga hozi, ndo ukenda.
Uzaurichira majonzi, enda salama, bye bye msenae, unda kutamani.
Aya, ni maenzonga kwakwe mulungu wahala mwenye.
Uzaurichira majonzi, enda salama, bye bye msenae, unda kutamani.
Aya, aya, bye bye kuendako.
Zaurichira majonzi, enda salama, bye bye.